Kakati mungeriye mwatu ine, ategeze zanti, government ya saze onti ya masumilo kage nila kukula onga baichate kebwa. Wabula abelewo obweri nde, nyo kulonde olaba izi kwa saba kozi masumilo sikuluanga, wabawa sangibwa mwechimbe. Dr. Diana Atwina ategeze zanti, bagenda kubaba londola, ebugumuli aba izi elio mubiri, wabawa tebele zibuwa kubane ebola, bamulonko memugobu inza, obuja njavi, butandikirewo nga bukyali
gula tetusobola kuziza abaana kusoma kyetugenda okukola twaisiza ekiwandiiko ekirambika enkola mu ssomero okula nti abaana infection control ekolebwa SOPs towards education naye ku district zino eziri ku border tumanya abaana bangi bave across ne bajja ne bagenda mu masomero ago tusaba head teachers DEOs babe vigilant babera abaana bana bave bweru baba wandike baba manye bakole surveillance buli lunaku nga bachekinga temperature yabwe naye nga babere nga ba observing nechi ne SOPs zetutaddewo omwana bwalwala bategeze health worker abali okumpi buli district tulinamu amalwaliro amasomero gano gali kumpi n'amalwaliro gaffe bategeze omuntu yenna ali ku ddwaliro bajja kujja bakebere omwana oyo.